Sema Baba Yesu,
namtolea Bwana wangu
ila
roho yangu tu.
Baba pokea,
pokea sifa hizi Bwana.
Thamani kwako ila roho yangu tu. Mimi
nitoe
Baba ambacho kitakufa wewe, kitakufa wewe Baba,
ila roho yangu tu.
Pokea
yeah.